Bebe, si unajua na kupenda ila moyo wangu mdogo usijepanda kama sikeli. Oh baby, penzi usije nipemenda ukanipa kisogo wakaja kunikejeli. Wendo siti masheri koko,
sheri koko,
utampipi mapocho pocho,
pocho pocho,
utandani kuchi kocho kucho,
kocho kocho,
rana ziki msoto msoto,
msoto msoto.
Hey, penzi tuchunge chunge singie shetani, wapiga soko vibunge wakabarazani, wenye domo chuchunge Mungu awalani, fitina za watunge tu kwa minjiani. Usiende
far away, far away,
wanaona donge hao, wale macho kununa,
wanaona donge hao,
watazame wanaona